Banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda mwese mugira amahoro. Nanone banje kubibwira nitwa Karuranga, nkaba ari jyewe uhagarariye ishyaka ry'abaturage cyangwa Rwanda People's Party. Bavuka Rwanda mwese, namwe inshuti z'u Rwanda, muzi yuko mu gihe cyahise twatangiye ikiganiro urubyiruko twungurane ibitekerezo. Mu cyumweru cyashize nanone twabagejejeho ibintu byinshi ibyo tuzagenda tuganiraho ku buryo Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi cyane cyane urubyiruko rwashobora kwitangirira imirimo ku giti cyabo, bagashobora kwibeshaho batagombye gutegereza Leta. Kuri uno munsi rero turaza kuganira ku bintu bimwe cyangwa ku mirimo imwe Abanyarwanda iyo bashobora kwitangirira ku giti cyabo. Nyuma yaho rero tukaza kuvugana none cyangwa turaza kuganira ku buryo iyo mirimo yaboneka n'uburyo bahitamo kugira ngo babe bakwitangirira iyo mirimo. Nanone turaza kwerekana akamaro ka buri murimo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nanone muri kino kiganiro cya none turaza kuvuga ku mirimo Abanyarwanda bakwitangirira n'uburyo bashobora kuyitangiramo, kandi n'uburyo mu bihe bizaza iyo mirimo yashobora kuzabafasha.
Gatumye nani kintu nimarira mu busima, ubukeni iyo bukusiye buguteza abantu, abantu bakakwicaraho bari kukuvuga, barahemuka ntabwo bajya biteganyiriza, uricara ukibaza impamvu bari kukuvuga, ugatekereza byinshi ukabura kubigenza, ihanganira ibyo uhura nabyo mu buzima, uzirinde ko ndavura ku karubanda, barakurwanya ndetse bakanagutega iminsi, ukabagira inshuti kandi ari bo banzi wawe, ahantu hose ugeze ntabwo bajya baceceka, ko mwese muri kimwe mwakwitonze mukabana, mukabaho neza mukumvikana mu buzima, ndagusabye Mana ukomeze ufashe abakene, bakomeze kwihanganira ubwo buzima. Ku isi hubaho, utekereze abatinza baho, nyamara ibibazo bikakuzira, bikakuzira, ukeneye bukakwinjirira. Kuburwanya kwanza maze ndebe ko nera imbere nkamera nk'abandi, njye gukora ndabizi kandi ngenda bishoboye, nyafite impano nari nkwiye kugaragaza, gusa ubunyarwa bw'ubukene buri kumbuza, bakomeza kwibaza impamvu ibi bikomeza, twabakene dufatwa nk'abatazi gukora, ndababari yo nsusugurwa kandi nshoboye abana twiganya benshi babaye abahekwe akenshi nkunda kubabona bari mu makebo mana fasha abakene maze batera imbere bavane mu bukene nabo bagiye mu bukire nanjye ndagerageza gukora ubimfashemo nimbona simbusa ubukene nzagushimira usaba intwari maze utsinde ubwo bukene unyiterire ibana aka King Way umwana w'incarutse ukomoka ku Kabusunzu
kwisibubaho utegereza abatinza babo nyamara ibibazo bikakuzira
bikakuzira
ubukeneye bukakwinjirira amafaranga ukayabura ugahura n'ubuzima bubi
musore wanjye sobanurira urankuriye ni kuki imana yaremye abakire n'abakene iyiza kuturema ariko ubukene n'ibureme uti mwana ibyo ubwira we ntibyashoboka twose tubaye abakire abakozi bava hehe birashoboka ko waba ufite icyo ukora wumva hari icyo gishobora kukugezaho bikagusaba kubanza gushaka ibyangombwa ukagerageza kubibona ukaburaho rimwe ugatuma utwo ushaka iryo rimwe ukaribura ugashaka uwo gufasha ngo ariguhe ukamuhura n'uwubibwiye ugasanga munganya ibibazo bikakurya ibibazo bikakubana byinshi ubwo gukura wapi abashinyaguzi ngura kura nk'isabune nabanye n'umusaza mbwira byinshi onoza byinshi uti mwana
ku isi vubaho utegereza abatinza baho nyamara ibibazo bikakuzira
bikakuzira
ubukeneye bukakwinjirira
Banyarwanda Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda kuri uno munsi rero ikintu cyo nza kwibandaho mbese ni imirimo mitoya cyane abanyarwanda bashobora kwitangirira mbese icyo bita small businesses kugira ngo zibe zashobora kubafasha mu buzima bwabo icya mbere kigomba gukenerwa ni umuntu kugira igitekerezo icyo yumva ashaka gukora kuko business cyangwa imirimo irimo ibice byinshi cyane tuvuge icyo nashakaga kuvuga icyo bita classification of occupations zirimo ibice bitanu ariko ntabwo ibyo bice byose bisubiramo cyangwa nze kubivugaho ahubwo ndaza kuvuga ku bintu bikeya nkatwa abanyarwanda icyo twatangira gukora hari umuntu wabajije yuko yumva ashaka gutangira icyo bita daycare icyo yagize igitekerezo cyiza ariko arabaza atese daycare yatangirwa gute mu byukuri kugira ngo umuntu atangire daycare icya mbere uko tugomba kumenya icyo ugomba kumenya ni amategeko agenga iyo daycare ikindi icyo ugomba kumenya ni agace akushaka kwikoreramo ese ako gace wakamenya gute cyangwa ni buryo ki washobora kumenya ibyo bintu tuvuge daycare ushobora harimo ibice ushobora we cya mbere kuba ufite igitekerezo cyawe kivuga uti jyewe nzareberera abana tuvuge yenda kuva ku mezi atanu kugera ku mezi cumi n'abiri n'undi akavuga ati jyewe ndashaka kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka itatu urumva rero yuko ibyo bintu bigiye binyuranye kandi n'ibyifuzo n'ibitunganya kugira ngo ibyo ugomba gutunganya nanone binyuranye kubera urugero rw'abana urwo uzagomba kuba wakwemera muri iyo daycare yawe nyuma yaho rero ugomba gukora icyo ugomba kumenya aho ushaka kuyikorera tuvuge ukavuga uti yenda urashaka kuyikorera Kacyiru ni example iyo ntanze noneho ukaba wavuga uti aho ngaho kuri Kacyiru aho ngomba kwikorera hari abantu bafite famile zifite abana bageze kuri famile yenda ijana cyangwa 50. Nyuma yaho rero ugomba kumenya nanone yuko izo famile cyangwa yuko wowe ushaka gukora iyo daycare yuko atari wowe gusa. Ugomba kumenya yuko hari daycare zabanjije gukorwa. Ni ukuvuga iyo hari daycare ziziriya zabanjije gukora wowe ukagenda uri mushya, ni ukuvuga yuko wowe ugomba gukora cyose gishoboka kugira ngo kuri ziriya daycare zifite abantu yenda zibe zatakaza abantu babo kugira ngo baze muri daycare yawe. Icyo nshaka kukubwiraho rero ni ukuvuga yuko hari competition. Mu buri murimo wese uba ugomba gukora ugomba kuba urimo mbese abantu benshi bawuhatira, nicyo cyitwa competition. Noneho rero ikintu kigomba gukora mbere nk'uko wiyemeje yuko ugomba gukora iyo daycare, ugomba gukora icyo bita feasibility studies. Kuko iyo feasibility study rimwe ishaka bese ishaka cyane amafaranga, ariko wowe ushobora kuyikora ari nta mafaranga ufite. Mbese ni buryo ki washobora gukora iyo research ari nta mafaranga ufite? Tuvuge genda ufite nk'amafaranga 2000 ari ushaka kuvuga yuko uza gukoresha muri uza gukoresha muri research yawe. Icyo ugomba kureba rero ushobora gufata nk'abana batoya yenda abana b'imyaka kuva ku myaka 12 kugera kuri 16, ugafata nk'abana batatu ukabaha ubupapuro buriho ibibazo. Ibyo bibazo rero ni ubupapuro abo bana bashobora guhagarika abantu bahungaho Kacyiru bakababaza icyo bumva niba hatangira daycare nshya. Ni ukuvuga rero aba bantu ibibazo ibyo basubiza abo bana nibyo ugomba gutwara nawe ukabireba niba abantu koko hari abantu bifuza yuko habaho iyo daycare yindi cyangwa niba hari abantu batashobora amini batayifuza. Uwo rero ukaba ari wo mubare utangiriraho gukora business research cyangwa feasibility studies. Iyo ngiyo nkubwiye ari nta mafaranga na ndetse uyimenyemo cyane. Banyarwanda kazi, nyuma yaho iyo umaze kubireba tuvuge ukaba ubonye igisubizo cy'ababyeyi cy'abantu baho ngo bavuga bati koko bakeneye yindi daycare, hari ikintu nanone ugomba kumenya. Ikintu cya mbere kigomba kwiga, ugomba kumenya yuko daycares ziriya zihari zagutanze abana abo zifite n'imyaka yazo yabo. Noneho wowe ukamenya imyaka iyo ushaka kugira ngo ube watractinga abakiriye bashya. Nyuma yaho ukamenya ibiciro bariya bacira. Noneho waba umaze kumenya ibiciro bariya bacira n'amasaha abana bagirayo aho ngaho, nawe ukaba ariho utangirira kumenya ibiciro uzacira abantu bazaza bazanya abana muri daycare yawe. Mbese tuvuge yabariya niba itangira isaha, niba daycare yabariya izatangira isaha imwe za mu gitondo ikarangiza isaha 12 zo kumugoroba, wowe ushobora kuvuga uti yawe izatangira isaha 12 za mu gitondo noneho ikarangira nk'isaha 2 z'ijoro. Ni ukuvuga rero wowe iyo utangiza isaha 12 za mu gitondo ikarangira isaha 2 z'ijoro, ababyeyi bafite abana ubu bahaye igihe kinini cyane nk'abakora akazi mu gitondo bazindutse kugira ngo babe bazana abana babo mu gitondo cyane, kandi n'abajya ku kazi bagakora akazi bakakavaho igihe gihise, nanone baba bazi yuko isaha 2 baza gusanga abana babo. Icyo rero ni ikintu icyuburishije kuri ziriya daycares zahabanje. Ikindi nanone ushobora kumenya uti yenda baraca ibihendo amafaranga 200 buri mwana ku munsi cyangwa ku cyumweru. Noneho ukavuga uti ku bantu bashya baza niba mbese bariya bacaga amafaranga 200 mu cyumweru ariko wowe ushobora kuvuga uti mu cyumweru jyewe nzajya nca amafaranga 180 kumara amezi 6. Ni ukuvuga rero yuko ba babyeyi bishyuraga amafaranga 200 wowe ukaba wishyuza amafaranga 180 benshi cyane bashobora gutekereza kuzi wawe kubera yuko basagura amafaranga 20 mu cyumweru nko kumara amezi 6. Banyarwanda banyarwandakazi ibyo nanone bikaba ari byo biciro. Ikindi nanone icyo ugomba kureba ukavuga uti je uburyo amafaranga bayatanga yenda buri cyumweru. Hari abavuga bati kugira ngo uzane umwana wawe buri cyumweru ushobora gutanga amafaranga mbere y'uko umwana atangira. Ariko wowe kuko ugitangira ushobora kuvuga uti rwose nta kibazo ushobora kwishyura amafaranga nyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa hagati mu cyumweru umwana wawe yaratangiye. Ni ukuvuga rero yuko nawe usaba amafaranga hagati ku cyumweru ushobora kuba ufite uburyo ufashijemo bariya ababyeyi badashobora kuba bakwishyura umwana atari yatangira. Ibyo bintu ukaba ari byo nanone ugomba kumenya. Ikindi nanone icyo ugomba kumenya ni amategeko agenga iyo dekeya. Mu buryo bwose ubwo ugomba gukora hari icyo bita child protection. Child protection mbese ni amategeko agenga abana, ubuzima n'imibereho bw'abana. Ibyo bintu ugomba kubisaba muri leta. Icya kabiri ugomba kwandikisha iyo dekeya yawe. Icya gatatu ugomba kuba ufite bank account iyo dekeya kuko ari ikintu gikomeye cyane. Icya kane nanone icyo ugomba kwihatiraho ni insurance y'abana kuko igihe umwana aje kuri dekeya yawe akaharwarira ni ukuvuga wowe ufite dekeya yuko mu gihe aba harwariye cyangwa hagiriye gisita yuko ufite uruhari runini cyane kureba uburyo wafasha uwo mwana cyangwa ababyeyi b'uwo mwana igihe umwana abarwariye iwawe. Ibyo rero bikaba ari byo bintu ngombwa cyane iby'umuntu ushaka daycare ibyo agomba kwibandaho.
Ubukene bw'akaranda sisezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Duture dutunge neza dutere imbere dutekereza imishinga yaremye igihugu dukiri ibigwagwa rwose tubinzira muze kuko kijyambere igomba gutsinda ikinegu. Rimwe umugaga urakwira ugatonda ibihe ngo n'ibyabo bya kera niko bahoze. Ubukene bw'akarande bukabona ingobyi nyamara icyo kijyambere igamije kubita. Bona abana se yarazi kubumba inkono akamenya no gutunda akagira ibirago akenga amayoga meza akagira ibigega nawe uwo yibarutse yanywanye n'ubunebwe. Amahoro ntawaheza duteze imbere umwe ni nta mugabo umwe ni magirirane isingiro ry'amajyambere naho riri mu muzamuko wawe. ni mukwiyambazanya ukundi suka yafumbire birabyibushya maze wunguka itungo bwa kikarigita n'abaturage ntibagusuzugure urashaka urugo urya haba n'abakozi divayi ya kinyarwanda n'insina ibyibushye inganura rugo n'imbyiru yabashishe nawe ingenga bukungu na ku muntu ibyo twakoze ubwacu ntisinzahera inyuma ibyo byose ni kijyambere ibyo byose ni kijyambere
banyarwanda banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda mwese nyuma maze kuvuga cyangwa tumaze kuganira ku gitekerezo cy'umuntu ubushaka cyangwa ku kibazo muvandimwe icyo yabajije icyerekana no gushyiraho dekaya tumaze kuvuga yuko ibya mbere ari ukubanza kumenya agace iyo dekaya aho ashaka kuyikorera nanone akamenya imyaka y'abana ashaka kuzana muri dekaya akamenya yuko nanone hari dekaya zizindi zihari akamenya ibiciro ibyo batwara mbese tuvuge nka competition noneho nawe bikamuha bikaba byamuha uburyo agomba gufatamo ibiciro bye akagomba kugira insurance yamufasha umwa igihe abana babagiriye impanuka muri iyo dekaya ye akagomba gukingura bank account akagomba gufata ibyangombwa bivuye muri leta kugira ngo abe nko kuyandikisha no gufata amategeko agenga abana dekaya ye akaba yafite akagomba nanone kuba icya mbere nanone afite umwa kumenya inzu aho azayikore aho azakorera ikindi navuze yuko rimwe na rimwe feasibility studies zishaka amafaranga ariko igihe aba adafite amafaranga agomba kuba yakoresha abana bakajya ku muhanda bakabaza abaturage batuye muri ako karere icyo bavuga igihe haba habaye dekaya yindi ibyo rero yaba birangije ibindi agakora mbese icyo bita business plan. Business plan rero ni ikintu gikomeye cyane kuri business kuko business plan ni yiguha mbese icyo ugamije mu gihe gitoya mu myaka ibiri y'ibyizageraho no mu myaka itanu ibyo uzaba ugezeho ibyo ngibyo tuzabigarukaho nyuma banyarwanda kazi nkuko rero mvuze iyo ndangije kuvuga kuri icyo kintu cya dekaya reka nanone mvuge mu magambo avunaguye ku yindi mirimo abanyarwanda bakwitangirira n'uburyo bagomba kumenya ibyo bintu uko bigomba kumera mbese tuvuge ushaka gukora iduka ry'inkweto cyangwa iduka ry'imyenda ha ibyo agomba kumenya hari ibintu bibiri ibyo ugomba kumenya icya mbere icyo nkuko ibitekerezo ibyo ugomba kuba ufite ni kimwe n'ibyuriya ushaka gukora dekaya ahubwo aho mutandukanije nawe niho nza kuvuga kuri uno munsi tubuge ushaka kugurisha iduka ry'inkweto nanone hari ikintu cyo bita segment mu cyongereza mbese kumenya abantu abushaka gukora ukavuga uti ndashaka kuzagurisha inkweto z'abana iz'abagabo iz'abagore cyangwa nzagurisha inkweto rusange nanone icyo ugomba kumenya utese ni bantu ki abo nshaka kugurisha izo nkweto ni abakire cyangwa ni abakene ibyo ngibyo ukabimenya kuko igituma mvuze gutyo igihe uba ushaka kugurisha inkweto z'abakire noneho ugafata za nkweto ukajya gukora iduka ku igare ahari abantu b'abakene ntawe uzashobora kugura inkweto y'amafaranga 50,000 aho rero ni ukuvuga yuko rwose umwanya uba ushaka gukoreramo business yawe yuko atari mwiza ikindi cya kabiri niba ushaka kugurisha inkweto z'amafaranga igihumbi kimwe ukazitwara iduka ryawe ukarikira bugufi ya na Parliament y'u Rwanda ahari abakire bashaka kwambara inkweto z'ibihumbi 50 no kurenga ntawe uzagura izo nkweto zawe uzajya hita azajya zireba avuga ati pyu sha iyo nkweto yo mafaranga igihumbi ninde wayigura ikuru ni ukuvuga rero muri business ikintu gikenewe cyane cyane nanone ugomba kumenya abantu abushaka kugurisha igice cyabo ikindi uruhare rwo nakongeraho tuvuge ushaka kugurisha ibitabo ntabwo ushobora gufata ibitabo ibyo ushaka kugurisha yenda ngo bitwa ufate location uyishyire nko ku igare nkaho wayishyize bugufiya ya universities cyangwa bugufiya ahari abantu bize bashaka gusoma ibitabo bashaka gura ibitabo mbese aho ngaho niho nanone ugomba kureba banyarwanda banyarwanda kazi nanone reka ngere ku iduka ry'imyenda tuvuge nanone ushaka kumenya imyenda iyo ushaka kugurisha niy'abategarugori niy'abagabo niy'abana niyo abantu bameze gute impamvu ibyo bintu ugomba kubimenya ugomba kumenya yuko hari abandi bagurisha ibintu bigurisha ariko wowe idea yawe mbese ibitekerezo byawe byifite rimwe na rimwe nibyo biguhesha abakiriya tuvuge mu Rwanda niba hari umwenda umyenda gusa igurisha amashati y'abagabo na ne kabutura z'abagabo n'imyenda y'abagore kimwe noneho wowe ugafata ukavuga uti iduka ryawe uzagurisha amashati gusa ni ukuvuga yuko buri muntu wese ariryo duka agomba kumenya akavuga ati oh igikondo hari iduka rigurisha amashati buri ushaka ishati nziza akavi yavuye yava Rwamagana yava hehe akavuga ati numvishije yuko hari igikondo cyangwa igikondo hari iduka rigurisha amashati si ukuvuga yuko hatari ayandi maduka agurisha amashati ahubwo iryawe nuko rivanguye rikaba rifite icyo bita specialization mbese sinzi uko bakita mu kinyarwanda ariko nuko nguko niko ibintu bigomba kumera noneho ugafata nanone ushaka kugurisha imineke cyangwa amandazi nawe agomba kumenya yuko hari abantu benshi bagurisha imineke bagurisha amandazi ariko akamenya yuko nawe agiye kujya muri iryo soko akagomba rero kumenya yuko igihe agitangira agomba gufata abakiriya babandi we ni ikintu ki icyageneye niba akora amandazi ashobora gukora amandazi y'ubundi buryo nigenda abandi niba bagurishiriza mu bitebo we akaba yayagurishiriza mu buseke mu bindi bintu byisukuye ikindi abandi bantu niba yenda bayikorera bakagenda umujyi we ashobora kubona akantu gatoya ahashobora gupangisha akazigo noneho akahashyira ubutebe nka butatu akamenya ati igihe umuntu aje akabagura yenda ashaka kugura irindazi ariko ashobora no kugura ku gacungwe akaba yanywaho kandi akabona naho yicara icyo kintu rero nanone abanyarwanda bagomba kubimenya ariko ikihutirwa nanone nubwo ugurishe nubwo nkuko navuze mbere nubwo ukora daycare undi akagurisha amandazi undi akagurisha imyenda undi akagurisha inkweto bose nubwo business ideas zabo zitandukanye ariko bahuriye ku kintu kimwe bagomba kuba bemerewe gukora uwo mwuga bagomba kuba bafite bank account izo bakinguje nubwo ukora amandazi yenda ugurisha amandazi yenda ataza gukora business study yimeze nk'ukoresha amaduka ariko nawe agomba kugira bank account kandi akagira na insurance y'amandazi acuruza kuko ashobora kugira impanuka igihe agize impanuka ya insurance ishobora kumugoboka niyo mpamvu agomba kubigira ikindi bank account ni ikintu gikomeye kuko bank account ni ikintu gikomeye kugira ngo kuko ni ikintu gikomeye ati nubwo wabugurisha amafaranga 20 buri munsi ni ngombwa ayo mafaranga kugira ngo yashyire mu banka impamvu nuko mu banka aho ngaho aho ugomba kubika amafaranga yawe igihe ubaye umukiriya na business yawe yemewe rwose hari igihegera kigera ukaba wajya kuguza amafaranga mu banka cyangwa hari igihe banka yaguha icyo bita overdraft iyo ugomba gukoresha ni ukuvuga yuko business zose zikeneye icyo bita cash flow mbese kuba babona amafaranga ayo bashobora kuba zifite amafaranga ayo zashobora gucuruza kugura mu bindi bicuruzi amafaranga ayo bashobora kuba bakwishyura abakozi bakwishyura amashanyarazi y'inzu bakwishyura telefoni z'inzu bakwishyura transport n'ibindi ibintu bimeze gutyo rimwe na rimwe rero umucuruzi ashobora kuba atayafite ariko iyo afite bank account banka ye hari ubwo ishobora kumubwira yuko buri kwezi ishobora kumwemerera akaba yashobora kuba yenda yakoresha nk'amafaranga 100,000 bishingiye ku bunini bishingiye uko business yingana noneho aya mafaranga 100,000 ku kwezi akaba yayakoresha ari nta securite afite kandi atari amafaranga y'inguzanyo mu banka iyo rero ikaba ariyo mpamvu agomba kugira ikaba ariyo mpamvu yagomba kugira bank account
agaciro n'ubukungu bw'abanyarwanda tugakomereho dukora cyane n'ishema ry'igihugu niturange
agaciro
agaciro agaciro
ibuku cyatu byawe
ubikiye kinshi byiza
sadusana
sadusana
Agaciro n'ubukungu bw'Abanyarwanda tugakomereho dukora cyane n'ishema ry'igihugu
Banyarwanda Banyarwandakazi namwe nshuti z'u Rwanda nyuma rero ku bintu ibyo navuze tuvuze ku byerekeye DKA tuvuga ku bashaka gucuruza inkweto tuvuga ku bashaka gucuruza imyenda tuvuga ibintu ibyo bagomba kuba gutekereza mbere yabyo ariko rero ibyo byose ntaho bitandukaniye na business nanone z'umuntu wo kuba yashinga ubwa security mu Rwanda cyangwa business yerekeye kuba yakora ubwa makanika mbese gukora nka computer discharge akaba yashobora kudisana kubyerekeye waba yashobora nanone gukora nk'iby'amashanyarazi gukora nka zakuka n'ibindi bintu dukoresha mu ngo zacu bigomba amashanyarazi cyangwa kuba yakiraho business zo gukubura ibyo bintu byose rero nk'uko mbivuze byose ibintu byangombwa bikenewe ni kimwe uretse bigiye bitandukana gatoya bishingiye ku kintu umuntu ashaka kuba yakora ikindi rero cyo nashakaga kubibutsa tuvuze kuri izo business zose nk'uko mbivuze dusanga hari ibintu bishaka amafaranga kandi abanyarwanda tudafite amafaranga kikaba ari no cyane cyane kitubuza kugira ngo tube twakwitangirira ku bintu ibyo dushaka reka ntangirire rero kuri business nanone ya DKA iriya navuze mbere mbese nyirayo yakora gute amafaranga cyangwa yabona gute amafaranga ayo yatangiza mu by'ukuri nyuma ya business plan ye ayibonye ashobora kuyitwara mu banka amaze gihe cyo gukingura account igihe basanze business ye mbese iri viable ifite ibihe bizaza bashobora guhita bamuha iyo overdraft ikindi cyo yakora kugira ngo abe yabona amafaranga nanone no buryo yakumvikana n'abari abantu bazana abana babo muri yo DKA nukuvuga rero yuko kwezi kwa mbere ariko ikintu gishobora kumutonda ariko nyuma y'ameza yandakurikirana ibintu bitangira kugenda biba neza uko business igenda itwara igihe ku cyerekeye rero abakozi nk'uko avuga abo bakozi agomba kubishyura mu by'ukuri ashobora kumvikana nabo kandi akaba yajya muri ya banka ikaba yashobora kumuha overdraft kugira ngo abe yareba uburyo ubwo yakwishyura abo bakozi cyangwa ubwo yakwishyura abo bakozi ikintu cya mbere ikindi cyo yashobora gukora nuko abantu ikindi icyo twashoboye kuvugana none ni kubagurisha imyenda n'inkweto nanone bashobora mu bihe bibanjije rimwe na rimwe nk'aho bagura imyenda bashobora kubyerekeye ibiciro nanone ko bacira iby'amaguzi nk'uko ibicuruzwa nzabivuga mu gihe kizaza ariko rimwe na rimwe hari ubwo ashobora kugenda mu banka akaba yaganira nabo bakamuha iyo banka draft iyo navuze. Icyangombwa nuko bafite bank account. Ikindi yumvikana naho arangura ibintu. Tuvuge rimwe na rimwe abantu baranguza ibintu hari ubwo bashobora kwemera kuba bagurisha umuntu noneho bakagenda bakazabona amafaranga nyuma y'ibyumweru bibiri bararangije baragurishije ibintu. Ibyo ngibyo birahari. Icyo abanyarwanda bagomba kumenya nuko bagomba kugira ukuri igihe umuntu aba muhaye ibintu, igihe kiba kigeze cyo kwishyura yuko agomba kwishyura, ntabe yamubwira ngo rwose ibyo wangurishije nibyo ngo ariko narangije kubigurisha, umwana ararwara cyangwa umugore ararwara amafaranga ndayakoresha ngo nzayaguha mu gihe kizaza. Ibyo bintu ntabwo bigomba gukora. Muri business rero ikintu cya mbere kirimo ni ukuvugisha ukuri kandi iteka ryose no kumenya yuko ugomba kwishyura abantu abo abaguha ibintu cyangwa abo mukorana nubwo business iba imerewe nabi. Kuko business kugira ngo ibeho igomba kuba ifite abantu bayihagaritse. Mu bantu rero bayihagaritse abantu baguha ibintu by'ugurisha n'abantu abukoresha, abo ni ngombwa muri business kugira ngo babe babona amafaranga. Ikindi abanyarwanda icyo nshaka kubabwira mbese ni ugutandukanya business na nyira business, icyo business na nyirayo cyangwa icyo bita business entity mu Cyongereza. Ni ukuvuga yuko niba ufite business, iyo business igomba kuba yimaririra. Impamvu yimaririra nuko iteka ryose igihe uba ufite, igihe ari business ugomba kuba wishyura inzu yukoreramo, ukishyura abakozi, ukishyura amashanyarazi ayikoresha, mbese ibintu byukoresha muri business. Ni ukuvuga rero igihe udafite amafaranga yo kwishyura ibyo bintu business igomba gukingwa. Niyo mpamvu igomba gutandukana ku giti cyawe nawe. Ni mpamvu kimbivuze gutyo. Niba ufite nyogosenge ukagira muri umuna wawe, ukagira abantu baba iwanyu ku musozi, baje kukureba, niba ushaka kubafungurira wikora mu mafaranga ya business. Kuko ayo mafaranga ivana muri business ntabwo ari ya ayawe, na mafaranga ya business. Kora ku mushahara wawe. Icyo nshaka kukubwira nubwo uba ari wowe nyiri business, ihe umushahara buri kwezi. Uvuge uti Karuranga nige nyiri company igurisha inkweto cyangwa igurisha imineke ku igare, ati buri kwezi nzabona amushahara w'amafaranga 2000. Ibyo 2000 rero niyo ugomba gukoresha igihe ubonye umukitsi cyangwa mu buzima bwawe. Ayanda yo washoye muri business 10,000 cyangwa 1,000 wirinda kutagifataho kuko aya mafaranga sa yawe na ya business. Banyarwanda kazi, ikindi nanone abanyarwanda icyo tugomba kumenya iyo twishyura, iyo tangira business ni ibintu ibyo tugomba gucuruza. Rimwe na rimwe abantu b'abanyarwanda cyangwa bacuruzi bose bafite mentalite, ibitekerezo bivuga ngo gucuruza ibintu byinshi cyangwa bihenze ngo niyo business. Ntabwo ari byo. Impamvu atari byo, hari urugero urwo nshaka kubereka ku ruhande rwa business. Tuvuge nko ucuruza ubutambaro ku muhanda cyangwa ucuruza amagirasi anywerwamo n'amazi cyangwa amasahane, hamwe n'ubucuruza imipira y'imodoka. Icyo nshaka kubabwira, umuntu ugurisha isahane cyangwa igikombe kinyweramo tunyweramo amata yenda akaba yunguka ifaranga rimwe cyangwa amafaranga abiri n'uwucuruza umipira y'imodoka yungukamo ibihumbi 20 aho bitandukaniye ni gutyo umuntu wucuruza umupira w'imodoka bishobora kumara umwe w'amezi abiri yenda atagurishije wa mupira ariko uwugurishije igirasi cyangwa isahane we yungukaho amafaranga abiri ni ukuvuga yuko muri icyo gihe abagurishije amasahane arenze ibihumbi 4 impamvu niki nuko uwugurisha amasahane y'amafaranga 10 agurisha rubanda rwo hasi nyamwinshi niho mvuga rubanda rufite amafaranga makeya uriya yagura isahane yagura isahane y'amafaranga 20 nubwo yagera imuhira ya sahani kamene kuwo munsi ariko aravuga ati sha isahane yangira amenetse akavuga ati ah ntacyo bitwaye ejo akazagenda akagura indi ariko w'umupira w'imodoka ntabwo ariko bimeze impamvu rero mushaka kubabwira nuko umupira w'imodoka uwugurisha imipira y'imodoka afite karasi y'abakiriye babakire abagurisha gusa ariko wowe uwugurisha amasahane ukabugurisha rubanda rwinshi aho rero gutandukanya aba abanyarwanda niho tugombye gutandukanya niyo mpamvu ukuriye kuvuga yuko dufite abantu abo tugomba gutagatinga muri business icyo nje kukubwira gutya ati ni byiza kugira ngo ubone inyungu nkeya ariko ugurishe ibintu byinshi cyane kuruta gushaka inyungu nini ntugire icyo ugurisha kuko muri business dufite icyo bita overheads mu kinyarwanda mbese ni ibintu bikoreshwa muri business nk'abakozi amashanyarazi telefoni amavuta ukoresha buri kimwe cyose ibyo bintu iyo ugurishije urabyishyura niyo utagurishije urabyishyura tuvuge niba ufite iduka iyo ushyizeho amashanyarazi y'amashanyarazi urayishyura iduka ririmo bintu nubwo riba ritarimo ibintu wishyura amafaranga angana izo rero overheads cyane cyane zirakomeye cyane mu maduka amaduka menshi cyane 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 ashobora kubaho akamara imyaka n'imyaka adakora inyungu ariko iyo ashoboye kubona overheads yishyuye overheads iryo duka rishobora kuba ryakomeza rikamara imyaka 5 icyo nshobora kuvuga overheads mbese nuko rishobora kwishyura amabanja yayo yose rikishyura n'abakozi ariko ntirikora inyungu cyane cyane muri ibyo biduka binini ibyo mubona niko bishobora kumera bishobora kumara imyaka n'imyaka bidakoze inyungu ariko biriho kuko biba bishoboye kubona kukavaringa icyo ngicyo ikitwa overheads cyongereza cyangwa ibintu byo bakoresha administration mu cyongereza sinzi ko babyita mu kinyarwanda ibyo rero abanyarwanda nibyo tugomba kwitaho niyo mpamvu iteka ryose tugomba kuba dufite cash flow amafaranga za muri business kugira ngo tube twakavaringa overheads zacu igihe rero hataje cash flow muri business ni ukuvuga yuko iyo business idashobora kuba yaramba mu gihe kizaza kuko idashobora kukavaringa overheads zabyo ibyo rero abanyarwanda tugomba kubireba tukabimenya yuko mu gihe cyo gukora business si ngombwa kugurisha biriya bintu bya kabuhari byo bavuga ngo shango rwose karuranga afite iduka rigurisha imyenda rigurisha amasaha ya rado n'ibindi bimeze gutyo ati arakize no dugomba kuba ari iduka rigurisha ubuntu bukeya ubwo wungukaho gakeya ariko ukagurisha mu bwinshi kugira ngo ube wabona cash flow no kukavaringa overheads zikoresha
Banago mukazono oli muntu wa ngeri ki watamanya sente wikula kimanye nanye nkera kukula wentundabirawo sene ngeremye gulisa wano ne tonza ngani nganga gamba zikule kimanye nanye nkera kukula mwantundabirawo sene ngeremye nekiralo nebazanga ko mwantu lwendeso lukumya wa
mukabya gabero nyo wagu oyagala kukulusana bakubulire kusika tulo tuli mulimu gwenkulaga okujereka bujerezi kankuwa emirimu mukabya ojja kufuna rupiya tema amanda ojja kufuna sente zo
siya namwe mwawulanga mukule siya
oba nago togusimye kuba buloka zo
kale nolaba abaleranga bano ngaana amanda tekube buloka
owe na goto kusini sindika ekigali ojja kugabana
ebyo ekigali bya mu musindike
mukabya oli muzibu oli mulimu bujerega olwono funotya nga buli mulimu bunyuma olina ekitone kyo lwaki wekotogera oli muzinyi wa kabi singe kumatira wazine ntebe kulunde uliomuna kukakasa nozine jinja kumbaga avalio eva tenda wachito wa muzini leka na ukigayara zinanga wenyimba ensinge ya kujia
ebe sivi ganyi kwa kuzina nzina na yensanga msazi mtu mbweko mbendi mkuzinira muu
oba, asiwa jokola gobligo sanzo tandikira uku zina oba dota mba nosanga mwana mtage na kusomera tobu uza, baba nisimbizo ukulia kawalakala uzina uzini, jokola ngakana na kwa siti oba dota mba nosanga msajia hali mkuluto kwa tobu uza uzina, eroja kulaba ngakwaya kasiti oba dota ita nosanga mkazi tonyoma, baba nisimbi mwinu wezina njakula mkaza kose
kandaba kani waka lukufiniwa
kutani kila uvu wala wako wali haya nienze kuwa enzina njakala enzina sato tandika
hey,
simbika hey, mkaya zina kubangu wafu chivinyo koloko mamanya mtivo tofuwe kulia kwe mkaya zina
Banyarwanda Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda mu byukuri mu Rwanda hari imirimo myinshi urubyiruko rushobora gukora tukaba rwakwibeshaho kuko navuze kubyerekeye dekeya mvuga kuba ashaka gukora amaduka gutyo ariko hari n'ibindi nko kuba bakora broker zubaka kuba bakora ubwa security kuba bakora computer kuba bakora fridges na cookers n'ibindi bintu bimeze gutyo nyuma yaho rero ubu ndashaka gukora kongera kuvuga kucyo bita tenders mu Rwanda nzi yuko hariho tenders nyinshi ziriho kandi abanyarwanda mukaba mwashobora kuzikora tender rero icyo nshobora kuvuga ni ukuvuga iriya mirimo yushobora kuba wabona kuba wagurisha ibintu muri leta kuri leta ibyo bita service delivery wagurisha ibiryo mu bafungwa wagurisha impapuro muri leta n'ahandi hantu hameze n'ibindi bintu byinshi byo wagurisha wagurisha iby'ubuhinzi mu bigo bya leta ibyo byose bimwe na rimwe ntabwo bishaka amafaranga icyo bishaka kuba wagiririya company yo navuze mbere iri registered ukaba ufite bank account ukabifite business ideas noneho ukaba watendaringa ibintu byubushaka mu byukuri ibyo bintu bimwe igituma mvuga yuko bidafite bidashaka amafaranga byese amafaranga birashaka ariko tuvuge ubonye tende yo kuba wagurisha Ministry of Defense computer bagashaka yenda computer za miliyoni jana cyangwa 200 cyangwa 500 y'amafaranga y'u Rwanda mu byukuri wowe ari nta mafaranga ufite iyo ushobora computer izo news ushobora kubona amafaranga gute yagura ibyo bintu mu byukuri kuko leta y'u Rwanda cyangwa leta yose idashobora kutishyura nyirayo hari kutishyura umukiriye wayo hari icyo bita refactoring cyangwa icyo bita invoicing uko bigenza ugenda muri leta noneho baguha bakaguha yatenda noneho wamara gusinya amasezerano nabo yerekeye zatenda ukajya muri insurance cyangwa muri banka mu Rwanda hari departmenti iza izo bita mbese cash flow invoicing cyangwa refactoring noneho ugafata ya contract iyugurishije muri banka amini yo contract noneho ukagenda ukagurisha ya order yatenda baguhaye yo kuba wagurisha computer 1000 kuri ministry ya defense cyangwa ya agriculture noneho ya order yawe ukayigurisha mu banka byo igurisha mu banka mbese uragenda noneho niba ya order yawe yari y'amafaranga 900 noneho banka ikayigura faranga 880 noneho muri tender udafite amafaranga uragenda ya za invoice zawe ukazigurisha muri banka cyangwa muri insurance noneho insurance invoice zawe niba iza ministry ya defense ari amafaranga 900 banka ishobora kuzigura nk'amafaranga 880 noneho banka yiziguze ya mafaranga 880 niyo mafaranga iguha ukagenda ukagura za computer noneho wamara kugura za computer ukagenda ukazideliveringa kuri Ministry of Defense nyuma yaho Ministry of Defense nkaho yakwishyuye wowe yishyura ya banka amafaranga 900 ayo mwumvikanye na banka noneho banka ikunguka ya mafaranga 20 nyuma rero ibyo byose bitari byabaho nibyo mugenda mukumvikana na banka ibyo niyo mpamvu nkubwiye nti ari muri business ari imirimo yo gukora mu marwariro mbese mu mirimo yo kuba wakora mu marwariro cyangwa wagurisha mu marwariro cyangwa muri ministries cyangwa mu bigo bya leta cyangwa kuri ambasade zose zikora mu Rwanda umuntu wese ubwo abonye tender cyangwa akazi arako gukubura ariko kugira gute ako bo yakorera muri ibyo bigo ako yakorera muri ibyo bigo nta mafaranga cyangwa kapitali nini yashaka kuko imirimo yakora ashobora kuyigurisha kuri banka cyangwa kuri insurance imirimo itari yakorwa icyo rero kikaba ari bwo buryo nanone abanyarwanda bashobora kugira gute kwibeshaho mu bihe bizaza
Diri suki fiti kinzi ha, iyo ni.
Banyarwanda banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda muri makeya nibyo ngibyo ibyo dushoboye kuganira huno munsi mbisubiye mu gatoya twavuze kuri dekeya tuvuga ku bantu bashaka kuba bacuruza inkweto ari imyenda nandetse n'abantu bashaka kuba bashyiraho amaduka agurisha ibiribwa yuko byose ari ngombwa kumenya aho ushaka icyo ushaka gukora aho ushaka gukorera icyo kintu kandi ugakora icyo bita feasibility studies ikindi ukaba ufite insurance ugasaba license y'ikintu cyo ushaka gukora yuko ari ngombwa. Nanone twongera nongera kuvuga yuko mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane umuntu byo yashobora gukora nko kugurisha amakara, kuba yakora broker zubaka amazu, kuba yakora iby'amashanyarazi, kuba yakora iby'amazi, kuba yakora kugura ari mu marwariro, ari mu mihanda, ubwa security n'ibindi bintu bimeze gutyo. Vuga yuko rimwe na rimwe yuko nubwo ibintu bishaka amafaranga ari kugihe umuntu abafite bank account yuko bank rimwe na rimwe zibagoboka kubera yuko ariko kamaro ka bank. Ikindi navuze ni kubyerekeye tenders yuko umuntu igihugu bonye tender ari ya leta cyangwa ari ibigo byigenga byo hanze yuko ushobora kugurisha invoices zawe mu banka zikaguha capital ukagenda ukagura ibintu byo ushaka nyuma customer wawe akazishyura amafaranga directly mu banka nkuko yabaye yishyurwa nawe. Ariko nanone nongera kubabwira kubyerekeye business entity yuko ari ngombwa gutanura business yawe na business na gutanura we ku giti cyawe na business kuko business kubwayo ari ikintu cyihariye. Igihe uba ufite inshuti, ufite abavandimwe ushaka kubasengerera, ntugomba gukoresha amafaranga ya business, ahubwo ugomba gukoresha umushahara wawe wo wiha nubwo business ari yawe. Ikindi mvuga kamaro aka cash flow yuko ari ngombwa kureba cash flow kuba yaza muri business nkaba nabwo abanyarwanda yuko cyane badakwiriye kureba biriya bintu bigura amafaranga menshi kugira ngo aribyo bakora muri business yuko ahubwo bakwibanda ku bintu bigurisha cyane. Navuze yuko kugira ngo business ibeho rimwe na rimwe nyirayo ashobora kubona atabona inyungu, ariko yashoboye gukavaringa icyo bita overheads yishyuye abakozi, akishyura amabanje yafite, akishyura ibintu byakoresha, business ishobora kubaho no kumara imyaka ijana. Ama business yose manini ayo mubona rimwe na rimwe muri yo nta nyungu cyane ashobora kubona. So mbabwira yuko akamaro ka overhead cyangwa cash flow ari ikintu gikomeye kuko iyo itagurishije wishyura inzu iyo ukoreramo. Ibyo rero iteka ryose ugomba kuba ufite amafaranga yakwishyura inzu, yakwishyura n'abakozi. Ikindi ubwo rero mu gihe kizataha tukaba tuzaganira ku buryo abanyarwanda mwashobora kuba mwabonamo capital, to raise capital, mbese uburyo washobora kubona capital. Icyo tukaba aricyo tuzaganiraho. Ikindi cya kabiri icyo tuzaganiraho ni bintu byerekeye ibicuruzwa mpuzamahanga, uburyo abanyarwanda babona agencies z'ibicuruzwa hanze mu Rwanda, nibyo bagomba gukora kugira ngo bazibone. Na ikindi uburyo abanyarwanda bashobora kohereza ibintu hanze ari nta kapitali nini bakoresheje, ahubwo bakoresheje amafaranga y'umukiriya ushaka kubigura hanze, cyangwa n'uburyo abanyarwanda bashobora kugura ibintu hanze ku mafaranga bashobora kugura ibintu hanze badafite amafaranga menshi ariko bakaba babona credit kuva hanze kandi batagiyeyo. Ibyo nibyo tuzaganira mu gihe kizaza. Ibyo byose rero biri mu biciro, mu mazina y'ibiciro ibyo tuzavuga mpuzamahanga, mu mazina y'ibiciro mpuzamahanga y'ibigurishwa mpuzamahanga. Ibyo nibyo tuzaganira mu kindi gihe kizaza. Ikindi nanone tuzongera kuganiraho n'uburyo abanyarwanda bashaka ba partners kuba babona muri Europe, bashobora kubona ama euro ageze ku 100,000 zo kuba bakora business plans. Ikindi n'uburyo abanyarwanda nanone bashobora kubona kapitali mbese kuguza amafaranga avuye mu bihugu byo hanze ariko badafite icyo bita garanti. Mbese garanti ni ikintu icyutanga mu banka kugira ngo banka ibe yakuguriza amafaranga. Ibyo rero nibyo tuzahura, nibyo tuzaganira mu cyumweru mu gihe kizaza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, gire umugoroba mwiza.
Bariye bambesha ngugiye Buganda bataye ubutinde ndararuka ngi Buganda nararuka ngi Buganda bajyaga bambwira ngo bavayo Bazani valisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukamba ndararuka ngi Buganda ndararuka ngi Buganda Benshi abantu b'iwacu ko ngi Kigali bantuma ibintu Bamana amafaranga ndayamukana Uku konagi Buganda Masaka mararanye ndaraguza ndagera mu mugi kamara na mirembe Uku konagi Uganda
Mura n'umugore ntagandi nyabo na watini marugisebo ndamukurikira kuko nari nizeye kwa mpakazi tugeze mu irama hagati batitura abansi ntikare nyabo
Gitondo ntagira akazi kuwo Hashize imyaka ibiri ndagaruka Inza mbesha ngo namburiwe mbarara Nkuko nagiye Buganda Imyaka ibiri ndagaruka Nza mbesha ngo namburiwe mbarara Ibyo ni iki se yemwe bagenzi Ibyo ni iki se yemwe bagenzi Nagiye gushaka ubukungu Umukobwa nasabaga ararongorwa Ibyo njye bimarwa n'umukene Ibyo byose byabaye bitagiye Ayiwe, ayiwe, Nkuko nagiye Buganda Nkuko navuye Buganda Hehe no gusubira Buganda Ayiwe, ayiwe,
ayiwe Thank you.